Classic.
I see her me. Sauna so chikoni adawa si adatawa chili chose anka chitira kumangorira kama kamba.
Kupunzi sezi taekwondo ukaleche kazi ngati Rambo. Ifeyo tizienda ngati ngumbi ulendo. Undi wa jozi na fetu vaya urando. Ntiba pasi we palopi. Na second tima usunge makindi ye prizi. Undi kwiri sisa you know what it is yo. Ya chine feyo ndia maticha we. Bwela tiku punzi sezi kondi. Paja uma kondanso chemistry. Bwela chapa fupi hapa chipange chibondi. Uzi pasa moto, uzi pasa moto.
Too much love moto. Too much love fire. Chikondi choku mama ikoto. Anaona ngondo wa misala.
Usunge maki, usunge maki, usunge maki, usunge maki. Ukienti ma usunge maki. Oso koneza usimpasa makiki. Oni puzi seta kwando chudo. Isabwino pali bevuto. Kaya kala tishauli ni yoheda. Kapasule hapeze vuto. Antwe na muhiba na badwa. Ofunega kuwa chola shakwada. Kukacha yanza wa makamba. Akabwela. Usunge maki, usunge maki, usunge maki, usunge maki. Ukienti ma usunge maki. Oso koneza usimpasa makiki.